Unaikaza buti, speedy mwendo kasi. Vile huna makuthi, sijawahi kukuthi. Wala ukipanda ushuki, chuma roboti. Vimba basi kidogo nikune, ni watete meshe. Manyaku nyaku namba wa isome, mashila wado wa komeshe. Vima basi kidogo nikune, kifuwa waonyeshe. Waze wangenga waje watuone, tuwatetereshe. Vima basi kidogo, vima basi nikune.
Hata wakisema mimi siski, siski, oh la la. Umbo, matata, nice you kifantafata. Yeah, nishajizi madata, you so sweet baby unanata. Zungusha, katika, mama zungusha, umeni bamba. Zungusha, katika, mama zungusha. Linga bati kidogo ni kwane, pozi nionyeshe. Manyaku nyaku namba wa isome, mashira wadu wa komeshe. Ringa bati kidogo ni kwane, pozi nionyeshe. Manyaku nyaku namba wa